يا حبيبة يلا يلا
of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Sasa nalele pa bila ya pesa moyo umechanua. Kilicho nikweza kimeteleza sasa najiweza. Nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. Sasa nalele pa bila ya pesa moyo umechanua. Kilicho nikweza